Migongo we balaba, pija tongele ya kalala, nasi jisule muvitala, stress fitino yeda gala, punote machipa nyiti mwakala, mbuku sina tujemu na malala, patiza soni wetu wakala, we are bringing something wetu cheza.
Aya tufanye nini,
ucheze,
baby tuseme nini,
ucheze,
tufanye nini,
ucheze,
baby tupige nini,
ucheze,
tufanye nini,
ucheze,
baby tuseme nini,
ucheze,
tufanye nini. Kweli tupige nini
cheze
Kiriranga bukirira Oyambukenga wenyambuka Ituyo zonga sokamula Okawenga wesangula Kiriranga bukirira Oyambukenga wenyambuka Ituyo zonga sokamula Okawenga wesangula
Kwele tupate pate nini Watu mucheze mpaka chini Na watu wote uko nyumbani Mkuje tupige muziki Mabuze muziki iko wapi Sikia kwa moyo wako ndani Kila mtu mupande ile gari Sijui kabila yako gani Mpige imakofi Mpige wapi nduru Mpige imakofi Mpige wapi nduru Ameka muka kwanza Mkuje kupatie na fasa La mucheze shoki no cheza Ngolo mucheza, ngolo mucheza Skele ucheza, skele ucheza Seketa cheza, seketa cheze shoki no cheza Ngolo mucheza, ngolo mucheza Skele ucheza, skele ucheza Seketa cheza, seketa Aya tufanye nini?
Ucheze
Baby tuseme nini?
Ucheze
Tufanye nini?
Ucheze
Baby tupige nini?
Ucheze
Tufanye nini?
Cheze.
Baby tuseme nini?
Cheze.
Tufanye nini?
Cheze.
Kweli tupige nini?
Cheze.
Kiriranga bukirira Oyambukenga wenyambuka Ituyo zonga sokamula Okawenga wesangula Kiriranga bukirira Oyambukenga wenyambuka Ituyo zonga sokamula Okawenga wesangula
Watu wazima na vijana Wale waroho na wachuki Tajiri na masikini Viongozi na wanafunzi Ah, yelele mama, yelele Oh, yelele mama, yelele Ah, yelele mama, yelele Oh, yelele mama, yelele
Amani tufanye nini?
Tucheze
Papa tufanye nini?
Tucheze
Niki tufanye nini?
Tucheze
Sato tufanye nini?
Tucheze
Mabachi tufanye nini?
Tucheze
Oh, tufanye nini?
Tufanye nini
ucheze
tufanye nini
cheze
shoki no cheza ngolo mucheza skele ucheza seketa
cheze
shoki no cheza ngolo mucheza skele ucheza seketa
tucheze
Cheese.